Waluwa wa mungu wana Uganda bavuddeyo na waluko wakulu kuta government yugwenga Uganda wamu ni ministry of Ransiba kumisonga za science novu ya uluko isu yogu na gamba kumisonga za uradu vugine kutugumbula abantu chokango uradu wuna wa amanyi uvusanyo kusuhuro kubangatia utu vuno nyeze wako ilafu suhuro kubangatia utu usu mesi wili wana Uganda kungiriji basuhuro kwe waramu wana waga andu uradu wana rovili uwasi kusiru ngaba sange ba mwita waga mandibubufuse wabula binyo ili wana Uganda ukwetu ulevitundu yutarbi kino kiridde Charles Ndabya ng'ono mutabani we yali ko mukuru w'essomero lya Kamuli Gauss okufa obulwadde buno era ng'embeera yabadde omuseere by'okuziika yabadde enzibu nnyo ekintu ekyaviddeko abantu abamu ku bakungubazi okutegeeza nti ekiseera gavumenti esobola okubanga etivaawo n'amaanyi okusobola okunoonyeza ku bulwadde buno n'okwongera okubanga tebeeti obusomesa bwa Uganda ku ngeri gye basobola okuwewalamu omukolo guno ogwabadde mu bitundu ebya disitulikiti okwo ogw'okuziika gwetabiddwako n'abakulembeze abatali bamu era ng'owana Bassa aliko ebyenjawulo bye yatugiddeyo
kutuliza abantu bwe bakendeza ba sayansi basaza mulinge mukakabo omwana oyo wa myaka 8-5 abasayansi ya sulipi ngombe jo kenza kuko boto omwana ono obulwaire bwala ile myaka ejena jyose abasayansi you cannot find a solution you cannot find a solution kulikuli ingira bulingire ala ate n'abandi lwaki tumuwandika research ne tuzula lwaki obulwaire buno bulemeire okutuyitaku omuntu alina masters in human resource. How many people have human resource in the Kamuli district? Masters in human resource. That's a joke. I am a science.